Downloadani tikumvera nyimbo zaba mamba pa malawiwanga.com.
Prayers. That's the key of my life. Bible. Prayers. It's the key of my life. Bible. Kazuka mama wandi maliswa pempelo Yawe mukale nane panjila yanga Muchose adani panjila yanga Akale kutali nane Akale kutali nane Asakale chipinjo pa moyo wanga Asakale chileso pa moyo wanga Monga ine mwana wanu Yawe Monga ine mwana wanu Mwana wanu Ndima dalila inu ambuye Ambuye Dalisoma ine kutulani Nyali yowuni kapanse uikani Iteteze moyo wanga wase Wase Bible Prayers That's the key of my life, Bible. Prayers, it's the key of my life, Bible. Bible. Moika chikumba chota manda inu, pampingo ntawizo sendikale. Chopele kantawizo senkwese, ndikonde nzanga monga inu mukonda inu. Kondipa inu chikale cheni cheni Nazi pele kantine wanu weni weni Ndisa na jendi chokoze ino mbuye Mwapasa chakuja changa leno Sindine opamba na koma inu Mwawone sampambu zanu kasikulanga Inu no kamuta mandike mkwezeke Desire and Nanambuye Desire and Nanambuye
Bible Prayers That's the key of my life Bible Prayers It's the key of my life Bible
Download and tikumvera nyimbo zaba mwamba pa malawiwanga.com.